studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakiraɓe heeɗiɓe on e jaam hannden alkamisare sappo e jeɗɗi lewru janvier hitande 2019 sappo e jeɗɗi yamde ƴaɓɓorima silima capanɗe nayyi e joyi madina on no ko won ley laamu ñafunke ousmane ñaali bulɗo kabaruji ɗo gagni kante to ɓoggui janɗe to on kumpitete wiide bonande goɗɗo waɗi kasen talatare ƴaɓɓene nde les région menaga gaɗɗo yonkiji ko yaata himɓe noga yon laamunkoɓe laamu jahakundeji o région ana jeeli kawrital pawigal no jaam heɓirte waɗe hakkunde leñol fulɓe toon kañe e leñol daw saha koɓe duuɓi ɗiɗi caggal bonande gaɗɗo nampalla o yimɓe o nokku fa han ana kulini rafi ndenagu eɓe darta laamu o ɓeyde daranade ndenagu mabɓe won ñaw gonduɗo e warde dakiji ley sahal e wuddu leydi ndi wutturunere e ana darta e maroɓe kerto dakiji ñawɗi naɓaɗi sawrede yo ɗiwoni sembe kabaruji kikiɗa ko bisimilla moɗo heɗat jotamani ɗo tawi ɗon leymari fo e magal muɗum bonande goɗɗo waɗi kasen ley région menaka o o nokku gonɗo ley sahal leydi ndi bonande o waɗi jemma talatare fa weeta alal baare ƴaɓɓina nde fewde e guɓal mouvement pour les salis de la zawadde kañe e civil e ley région o e wi msa masiba o waɗi yonkiji ko yaata himɓe noga yon yimɓe toon yogaɓene kolliti wiide yonkiji gaɗɗi ɓurata himɓe sappo fa ɓeddorɗen faamu keɗɗen oumar way gallum
oɗo bonande waɗi ley gelle ɗiɗi goɗɗirde ngalluro menaka nde kilogaji capanɗe capanɗe yimɓel wonno ɓe dow motoŋaji kañi en nanni jogiɓe kaɓorɗe tedduɗe ɓe puɗɗir nokkure dakorde fedde nde ɓnodirte msa nde caggal muɗum nden ɓe janoyi e yimɓe le civil en laamiɓe ndeɗo fedde kollitiwide civil en nogoyon kañi en mbara yimɓe le nayeɓude an hakkunde mabɓe seediɓe kollitiwide yimɓe le sappo mbara toon le communiqué mo fedde msa nde waɗi ɓe kollitiwide ɗiɗo bonandaji wala fo ko wawi sifade ɗum ɓe gaɗi noddago fewde e ministre ma kañe pelle kuminiɗe kabar haqqeji ɓiɓɓe adama ene fa yettoyo laamukoɓe wonɓe le leydi ndi tinno gaɗa dow konjali faame yalla yimɓe en heɓe goni caggal ɗiɗo bonandaji fa naɓe yesso sariya micciteɗen wiide oɗo bonanda wala fo mbiɗo kañum waɗi tafen
e wi hooreɓe laamuji hakkundeji région menaka o heɓugol jogole ɗi tiɗallaji ne ɗi bonandaji puɗɗude illa duuɓi hitande 1980 kaltidal hani waɗede hakkunde laamunkoɓe e ardiɓe finatawa ɓe leydi niger kañe ɓe leydi mali wonɓe leydi e nokkuje e wi maɓɓe nenno faaɗi masibaji dow himɓe cala waɗede nenno ɗe leyɗe ɗiɗi kaani wadde batu joɗa haalaji hakkunde leñol daw sahakoɓe kañe e leñol fuɓe gomɓe ley o nokku nenno kañe e inde ande en wonɓe dow kerol nenno dow kerol ɗe leyɗe ɗiɗi keɗe ko intelimte ag erzay hoorejo laamuji hakkundeji mo cercle tider men wi oumar waygalo nenno oumar waygalo nodde dow faccitan ousmane dikko
oɗo kabaru ana ila hitande 1980 joni o woni ko o galɗi saabe de tiɗala ka yarade caggal yo tiɗala gani ka nenno heedi bangge goto yo terroriste en godi dabare muɗum heɓantake hakkilo e hakkilo an ka ley daranade walde yo ley dabara tentili ka kanankoɓe mali niger fa warde e hooreɓe baale haalanane en kaani darodade fa fu gollida yo ɗum hani mimse ana wodani hande ko janiyel gonduɗi duuɓi temeɗe kewɗe ɓe gondal mumen du yo wajibiwal hewɓe yo maroɓe dabaji ɓe fuddu yoɓe dina gota heddiɓe e warodirde seeɗa seeɗa fu yo ɗum tagumaysaji ɗi kana tipitede caggal yo battene timmoɗe janeli ɗi gonda wonda heedi menaka gaka
sini oɗon jiiɗi ɓeydirade faamu sakiraɓe ɗon mbawi ƴewde ɗi kabaruji fu de helloji amen facebook e twitter ma dokkonde ko woni hakkillaji moɗo oɗon mbawi noddude dow ɗi numéroji ɗiɗi taw ton e répondeur capanɗe jeɗɗi e joyi capanɗe jeɗɗi e nayyi sappo e goho sappo e goho capanɗe jeɗɗi e joyi capanɗe jeɗɗi e nayyi sappo e ɗiɗi sappo e ɗiɗi hono deƴƴere wori hande ley nampal e jabbali miccintinde wiide ko ɓuuri duuɓi ɗiɗi joni nenno hippugol waɗama dow dakorde militaire e mali gomɓe to nampala to fa ɓe kolliti wiide nde muɗum soldat si en sappo e jeɗɗon keddoke hen ko yata sappo du mbar minno ɗo gonɗe hannden ɗo yimɓe nampala e jabbali ɗe nokkuji gonɗe ley laamu ñono hakkillaji mumɓen bangal ndenago ana mbaltina anni ko mahammad baba kunta heɓini en jaabu muɗum dow faccitago oumar waygalo e ousmane dikko
yimɓele jaɓal kañi en nampala fa hande miccito no bonando waɗirton le sappo e jeena lewru juillet hitande 2016 duuɓi ɗiɗi caggal ko oɗo bonanda waɗi hakkillaji jamare nde jottaki kayɓe gondi e jokkita toon golleji mabɓe seeɗa seeɗa ɓe gaɗi noddago fewde e laamo ƴeewoyal hono hani reynirde nokku o
minen ga jaɓal ga ka ndenago heewa ana way hono mi uddaɓe ley gay kani ni jabal gaka hedi kurmare medan ka men cultali fetafen fa hande miden kulti ayi mota am ala donna do lawol ka hakilo ma wana joodi ngo yalla ayi han yimbe mana yeta dum ben denagu ka tenga gaka mine miden darta gouvernement beede namen denagu dole masibaji kera ki fi be noto mine rewbe sabe worbe am e bandiraabe am worbe fu satuji fonkiji mu e masibinte ngara ko lande
lami be odo commune koliti wid nyaloma handen o jam e de ran wonde wartirton seeda seeda kaabe kolli metti mabbe ko hada moto ngaji kanyam mobile pick up donne le odo nokku kanko mernam palo wi lamo jala honade fabirade be ko nayri bangal diyam kanyam nyamduji kede mo kanko seku baw ko mo sifi do hen
minen du hande nampal ko buri fu tampinde ni bidde adama baba yaade do jidi bangal no sariyaaji labu bamri neddo baba wadade moto baba bamde mobile hono mobileaji pamale bi be ngarano e mbawri wadde fu yalla bangal moto ngaay deega dayno be joodi nari min no be joodi nari nokkuje keddi be dila del mun yimbe amen sagrada men iwi nokkuje godde ban kulul basi moftude ko e mum moftude koreji non donc laamu o faabo yalla yardo yargu mabbe ngambi dabaaji mabbe yalla ana tabi
miccitede wiide nampala wadda kerul hakkune mali kanye e murtani bonandaji kewdi mataama le odo nokku gube mbiida no gonde gube jaddin kobe de kanyina en gon tiagal di do yoga e golleji furro don ko mahamad baba kunta hebini si jottamani nyono
bantar halaji pa wiide do cialal be ngu e bibbe rewbe tawe e fandaji yirwere kereduji don yosisi liyamber tata be de kawrital bibbe rewbe no gondugal waddede beta ko puddugal beta ko do bamako do e wi humanibe dum edum fawi do daranagol denagu e benen daragol denagu be ngala sembe yalla e be kebo mawnude fa be darano yirwere leedi ndi kede ko Aliou Gueye kanko wonno horejo réseau national de la jeunesse et no Adama Amadou Haider landir e makko do faccitango Ousmane Diko
quand vous faites
sata ekitima ko buri hewde fu yirobe an ngondi etida laaji bangal kuteji lelo dede ko buri hewde fu yo bomi bambudi njete wana e bomi di woni yo esukabe worbe naadu e worbe hillifabe woni denno kana hakilo yejanobe bamde radio koddiraaje ka kana wada wattu moddebbo hubindani jabbade biddo dum wadi somen kolliti tellal hewana biddo debbo e panda bamde deedi e panda bonude didu fa kebanna sukabe rewbe sellube fewtobe e yirwere yo dum waddani men yejanaade cella bibbe rewbe bangal ping
wonyaw gondudo en nangude dakiji lay hakkundeer e saha leydi ndi no marobe dabaji region o kolitiwide mursi dakiji mu ben kewdi sabe o nyaw hewbe mabbe kolitiwide anda hoto o jiwri wuturner en ndoki tajaral wiide nyaw o ana wondi e sawrede e be dartadu e marobe kerto dakiji neno nyawdi nabadi to wuturner en fadi tawre fabe duren famu keden Umar Way Gallo e Ousmane Diko
o do nyaw so nangi di do jan di kebati dalaji ko nayri bangal pofali le gurmari saha leydi malindi marobe dabaji kewdi kanyon gonde matu ton dido tidallaji ko yata dakiji temetati mbatiri ton kede mo kanko no dirtede zakka muhammad mayga o maro dabaji burem ko mo sifi do hen
gonga ya dakiji na mbata selali dum tagal nahi yone wartani dakiji di yo doori fuddirta ana buri dakiji temetati baddi nyaw o sendata dakiji mawdi na pamari dakiji baddi de nawede ngoni ko buri fu hulbinade edi dakiji yimbe
to duwansa to wuturner en wombe tombe ko litwidi nyaw o mataman buri lewru nyaloma handen o dabaji kewdi du keddiki le hen kanko Suleiman Nyangali lami dido golleji to duwansa to halino o do nyaw wori
o nyaw yo pucci e dakiji nangata ila decembre 2018 de nyaw o takitama handen o dakiji sappo mbati di pikaka non pikadi kat denike
les entretien
yimbe andam be kabar dabaji be koliti wirso o do nyaw yama e dabatan idum hani sawnintinede sera holle wuturnere andam be
miden gondi e faminde fa dakiji nyawdi di totine di gadde di pikedu safar buluka tida fi
jagotobe Burkina Faso anangara sodde dakiji sanne le lamu tesit cercle en songo be bi odo nyawbe mati dun le leedi mabbe di do
yayi dakiji kewdi mati tan minen ka dum sammini men jati marobe ngala di handen do nyaw o non wari dakiji kewdi o mo le leedi Niger nyaw o nati le Burkina Faso batte dakiji mali di men chodata semen nanna
Burkina
micciteden wid nokkule kewde guri dido dabaji tipete ton le feyaji yimbe lo wombe le dedo nokkule bi an kuli sanne so bami fa di wono fuddi tobude fadi dun raba bibbe adama en
studio tamani yo fa ballamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
ñana ndar wenna kabaru ñu gon ile region ngaji meden di le region kulukora ciudi l'école noga etati uddi damude illa no illa go o lewru novembre hitane 2018 ja benade batte rafide nagu gondudo hebude sembele onoku nana lede no kuja ana duba koro sebete e nyamana le lamu banamba enara di kabaru ji academy kulukoro hokki dun cangal batuji di be ngadi ne no humani be jande o region ana ani fide dabereji fa wado be def na be le no kuje goda keba nana le region o keba fa ngada def mu be gelo di debbe e joyi nan no gilkitama nyande sappo e jeego lewru janvier no dum wonno ke nyantu te sitito no ko gondo le cercle en songo gilita gongol wadi jonte didi cagal ko be jeewi i am majji o golle ana fawi do haybugol di dabaji institut economie rural mali darani golle mudum non fa han le region gaaw auto en songo to ko yaata himbe chapan e joyon ardi be jalleñi maire en ose forêt en kawri e kawri talpa wingal do habugol enen haybugol hawalu e renugol yigaaje e wi hawrbe hen be ladde kanye e kulle gonde le ndiyam heje ana fandi ko kaybete be bammi be bammi adi wiide be daron to denagu hawalu Caritas Mali do itugol jawdi CRS darani kawri tangal sakirab do kadu di kabaru juga kedde hedaare no wobiri no hande yo alkamisar no yewtire sukabe ana wodi wassalam.